this and that. Excess jikube boti. Npeta kola boti. Ne type fix na ye watyo. We do this and that. Type fix and bossy. Bicho ingeza kubese. Yaka tegende kwe kola boti. We do this and that. Type fix and bossy. Jengeza mbese ya kategende kwe kola boti. Sete mkola mfuna Bempola beba numa Baita kwa chivaluma Sekisono gwe nafuna Jitafa kubia mfuna Ebyadala ya nina Kono mkwata mpola Mkwano kwe kwa pula Jaya kila kusula Uwenze jensula Tu wakana kwe tunula Abalala sakala Balabangaba fala fala Balabangaba fala fala. We do this and that. Taipa fix and bossy. Jengeza kubese ya kategende kwe kola boti. We do this and that. Taipa fix and boss. Jengeza kubese ya kategende kwe kola boti. Baby color ya brown. Everywhere yanga inown. Sakala wa complain. Chupa funa champagne. Tetoku ya sente wa sudani. Tuesala zinos chain. Sente mpapula sikoini. Imi mama mulifaini. Basha getu kawane. Doni na savala pepa. Eno tetutia wa hita. Mebu zovani raita. Hava muka tibo batia. Chika nyengo mpita. Chika nyengo mpita. Pita.
Access on the bed.
We do this and that. Taipa fix and boss. Nicho ingeza kubese ya kategende kwe kola boti. We do this and that. Taipa fix and boss. Nicho ingeza kubese ya kategende kwe kola boti. Wamele sokala bikula anti. Wafinye don de kila. Kila no chipa. Hati de kipa. Nija ye wan pipa. Mugulunji kwete waya kopa. Bobo wakana abuza fix the taipa. Ochimanyi nkwa gala nyo. Chovola bandi taiti nyo. Olisukari si munyo munyo. Gwa kwa damu kaza nyo. Wendete nyanda kwa to kwa tanyo. Ataka tekete tumara na bude. Nkosa making game big day. Taipa nedoni mukama yaga bude. Anti tuchukua day by day. Anti tuchukua day by day. We do this and that. Taipa fix and boss. Nicho ingeza kubese ya kategende kwe kola boti. We do this and that. Taipa fix and boss. Nicho ingeza kubese ya kategende kwe kola boti. We do this and that. Taipa fix and boss. Nicho ingeza kubese ya kategende kwe kola boti. We do this and that. Taipa fix and boss. Nicho ingeza kubese ya kategende kwe kola boti.